nga we mmanyi gye muli era mbatumidde mu lya kitaffe omanyisa obulamu nabuwaayo gyali olw'embeera gye ndimu enfuusizza nti ŋŋenda n'esirika obwomu n'endowooza ne mpulira amaziga agankulukuta mwoyo ekisinga obukulu era ekindaaza nze ye ndwadde y'okuzaalwa obwomu mu kika baaba gwe atamanyi okuyita kusaaga naye be kankubuulire ku byenda by'omatire obwageregera embulojja bwange wamma mwesiimye mu abaliko ababiri n'omukazi eyabazaala tekisanye mu lumi woofuna ng'olukumi omuwangako ebisatu ddala kuba yaguma banja abalemwa n'aleka akaana n'ekadaga n'okugira empunza abakadde abakazi nze ndi munyiivu olw'ottusuula mbalabe ne mukwata gammwe kubikako n'otulaga ekyo ky'olowooza kutuufu we nzitukidde nkwata efooni nga byenda by'embirabye baana ba kitange kabaaba abayaye b'olaba kubaaka obanenyanga oleka mutomanya olusi munnange embeera ekwenyeya wakawo ky'ova olabanga n'abamu batenguka ne betta nange munno g'olaba ndi mu kiti ekyo obw'omu bundabizza bingi ewa taata n'oba kuyayeyaayo wa buli kiseera essanyu lyo ng'okutte kukoogulyangako guno si lugero nnyumya ekituufu dina ebiddiriro n'ovaawo otenda kitange nalayira nti sirimansamansa baana kuba ennaku oyamba butonge ejyennyuka olwanyaba eyandekawo nga ndi bbujje n'atamuzadde okimanyi ekiddirirawo kale ewendo ojja mukasebo mbula kukeesa ate oyo nga mubuddeko waliwo abaana nabo nga baakukinyeeko obuno obusonda nafubanga mbeekubeko nga naye maama kirako nnaku nkunye eddalumaleeyo awo nenjulira nti singa twaline munnange osanga nandigumidde ng'ebizibu ebyo ne mbaaka nkumaakuma ku by'endowooza bwe muba bandeemu kyanguwa okuteesa mu kiseera eky'embeera gye nnalimu eka ng'awo otooba waakiwa amaga kuzimba olw'okusula ng'amalibasaako emiggo neegomba okufumbirwa nga sinnatuuka nakolanga emirimu egyo obuteeganyamu ng'olwo olubimbi tteekaluwa muyaadi nakutuka n'ekiwalaata mutwe olw'amazzi ge nnakimanga okuzibya obudde okumanya nga n'ekitanga eyali n'ettima anti yangoba awakambe takyanyiiza nakanda kwewozaako nti ndagewa taata yanziramu nti genda ofumbirwe nkukooye wano Buli nkolo joli ekairo kufako Mabango vya wakana tula nendoza Konze chisirage wajaja na roga Umanyie ya lio mzea zara tata Atenga ne mchikabwe nalimanyieka Kolo lena tuka jaja vitanze Nasa nyukanyo kuwano kuwa mjomu Evi kabuna vili anesiva nesingo Gasina na chenjula kabe mage Na inya bombanche wana lomurunji Chokolu mbejewa wa matukanze simanyio Yajia wala chireyo matumbi bude Nesituka netula mkume mkwano Naebu babu chawona kwa mwamanyi Golone we mwita baba tachampuna Yuseke wa mulirano ajankase Pasanga jajol mberu watu zeda Umuza wange wacho nanja ulira Orumbe ruli netimoro alia jaja Eyalinga muganda wange mbutufu Orusi nga mwita mamoro wa mkwano Paji yange kakati ndawa vituti Imuja wanja galo kwinkana na roga Sirina simbi tie kabali nonya Obomu mchikabu sano limugaga Nebe mpita baganda vange tebandiko Zinsanzo kufira kukubali kabange Chata ya kawa Oyo nyabeli mkwa kondo chavirote Ababana bachitange bane mada Kede netaga ya domati Singa wachili nalina soma kova Wabula mkubo mulanga mbazade Mwabazala vana ni mlekao Mchino nandi sabie natala batata Wazala boku vonya vonya viveko Chusizo vupa tenda beba mama Neba wala vanange katumfeyo Obango fumbi duwa chino chukwate Obuku minkirize venga moto yomumaka Nosiba mikuku kwa ulira mwana Erako lichigeza manyomu zise Katimbali ilizanga ndaira chizo Kusive mikuku ngampeza mkaga Erasa wa mkama mfuno musajia Nyechira lanzi vunu sevye vindi maso Na wafana na kogu mesi wetio Saga dogwe musabio tuko kweta Mabula sawa mumu anumiridwako Atuale mkole ringa na mpo mwezi Na wafana na kogu mesi wetio Saga dogwe musabio tuko kweta Wabula sawa mumu anumiridwako Atuale mkole ringa na mpo mwezi Na wafana na kogu makubaviasi Nokubona abona sikwe kufana chochige Ziraba muzale munange tewe unya Iyo yintanda jensi vye musangula maziga Na wafana na kuku makubavya si Nokubona abona sikwe kufana chochige
Remember we www.djericom.com